ambulance.
Go get her them.
She wanna burn up.
Go get her them.
Ay, 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 ay.
Go get her them.
So sweet, baby.
Go get her them.
Mama way.
Go get her them.
Ay, 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 ay.
Ni asubuhi na mapema nishawaka. Mtoto mzuri nikamona nikamfuata. Nikamwambia ulicho nacho na kitaka. Nikajua nimepata. Kumbe nimepatwa. Mama mkwewe asante kwa kitungu. Mama mkwewe asante kwa kitungu. Mama mkwewe asante kwa kitungu. Mama mkwewe asante kwa kitungu.
Ananikosha, staili zake kama vyomba na viosha. Wale wengine si wataki ananitosha. Ah, ananitosha.
Go get her them. Go get her them. Go get her them. Go get her them. Go get her them.
Ay, 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 ay.
Go get her them.
So sweet, baby.
Go get her them.
She wanna bend up.
Go get her them.
Kana?
Totora godi, so totora dogi. Ana vimacho vya paka, totora saibogi. Kabeba mzigo, katotora dobi. Tukize madubeti, mtoto kabeba odi.
Shabuki bodri, za chuchu foji. Kote kote digitali analogi. Chegu kodi nyo solo kufoji. Nile nyewe la kuboost ya linogi. Yeah, minilizatika mission. Mana mtani zilizidi competition. Liko badili situation. Ili wakuta zije badili kapushen.
Toto katicha ratuishen, mana akibita anachaga makweshen. Muda hote yupo attention, anakamba mbamba ye ni mwendo wa maaction.
Siyo bawa sija waipika mbisi, na mpenda mpaka na kuwaga chisi. Na pigaga mda hote siulisi, mama yake miyalishaga ni kabisi.
Ay, 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 ay.
Go get her them, so sweet baby. Go get her them,
mama we.
Go get her them.